Ebana mabaria wenzangu wee. Da. Sema mabaria saizi wameisha hapo nchikavu mwamba.
Wewe.
Shishi bebe.
Bad money, bad man.
Bad girl. Tupo shishi fudi tunalewa.
Ewa.
Kapita bari ya kanielewa.
Ewa.
Etishi tijapo maolewa.
Ewa.
Nipeni jione nangekewa.
Ewa.
Nikasemo chebe tanipa makesi. Eti ya nipime kwa bedi mwapesi. Eti ya nachenga magoli kamesi. Nisi wambia tama shosti. Kanivuta kati 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 kati. Katamani pale kati kati kati. Kale waki bati 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 bati. Kili chofata.
Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani. Aka kamanzi siju kanani. Kana pita pita badimani. Aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo Splaga badi swagi yupo. Boya KB nawe upo. Lady Money nae kumbe yupo.
Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Kanivuta kati 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 kati. Katamani pale kati kati kati. Kale waki bati 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 bati. Kilichofuata.
Indo ile ambayo
mabalia wanaruka nayo unajua eh? Wote. Aha. Umi bad girl. Shishi baby bad girl. Ana moyo bad girl. Jump on boy bad man. Yes. Durupa durupa bad man. Baddest bad man. Alone bad man. Maki bad man. Mazu bad man. Of course I'm a bad man. Oh my god, mimi ni mwanamke.